aba banyarwanda babaye abastari Kigali mu Rwanda ntagara abastari kwa abastari na abastari bitewe n'ibitangazamakuru mwabyutse mu byibonera mu binyamakuru bitandukanye hari Kigali Today hari Igihe.com Igihe.com inkuru yasohoye mu itariki ya mbere iravuga iti nyuma yo gutakambira Perezida Paul Kagame yasubijwe imitungo ye nyuma y'imyaka 22 uwo nta wundi ni Janvier tuvuga muri iyi nkuru mu kinyamakuru igihe Kigali Today mu kinyamakuru Izuba Rirashe mwishyo wa Colonel Theoneste Bagosora yatungwe n'imiyoborere iri mu Rwanda izo ni titre zitandukanye hari n'izindi titre nagiye mbona hirya no hino ku kinyamakuru nka Bwiza Ukwezi hari ibinyamakuru mu Rwanda byinshi akenshi bibaza ati ni byabande ariko rero makuru arimo nta gitangaje ahubwo ni propaganda ya leta y'agatsiko nkuko ejo natangiye mbabwira nti umunyarwanda Janvier Busogi warutuye hano muri Leta Zunze za Amerika yerekeje I Kigali mu Rwanda ahamaze igihe kirenga ukwezi nubwo bavuga ngo amaze ibyumweru bitatu igihe kirenga ukwezi I Kigali mu Rwanda ibyo yakoraga cyangwa ibyo yakoraga ntago tubizi ariko igitangaje ni uko ejo n'uyu munsi yihariye itangazamakuru nyarwanda hari amafoto ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa hari amafoto nanjye nabashyiriye kuri radio uyu munsi aho Janvier Busogi ari kumwe na Lois Munderere ndumva ariko babyita bari kumwe na generali Murokore bari kumwe na depute Gatabazi hamwe n'undi mupolisi wenda navuga ashobora kuba umuyobozi wa polisi mu karere kamajyaruguru waba muzi ku ifoto igaragara kuri Block Talk Radio yaza kumfasha baravuga gusubiza amazu ariko iyo urebye ifoto harimo ubundi butumwa ese ubu ngubu Didas uramutsuye mu Rwanda ugiye guhabwa inzu yawe bizasaba yuko Fred Ibingira aza kuba ari kumwe nawe cyangwa byasaba yuko Jack Nziza agomba kuba ari kumwe nawe yewe byahuruza Nyamvumba kuba ari kumwe nawe ese byahuruza depute Gatabazi kuba agomba kuza kwifotonyanya nawe reka tujye tureba ifoto reka tujye tureba ifoto dusome ubutumwa mu ifoto noneho twisesengurira mbere yuko wenda bamwe bashobora kuvuga bati uriko mu muntu hari abambwiye bati ese urakeka ko ari amakuru ni amakuru of course ni amakuru bitewe n'uko televiziyo y'igihugu amaradiyo y'igihugu iyo bigize amakuru nta kuntu bitaba amakuru ni amakuru rero nanjye niyo mpamvu ngira ngo mbereke uburyo propaganda iteguye kandi propaganda kuri bo bazi neza ko ishyirwa mu bikorwa ejo naberetse ko kuba Janvier atashye mu Rwanda nta kibazo bifitemo n'uyu munsi niho ngihagaze kuba Lois atashye mu Rwanda nta kibazo bifitemo n'uburenganzira bwe ahubwo ndibaza nti yari yaratindijwe n'iki kuki bari baratinze gutaha nicyo kibazo umuntu w'umugabo avuga ati maze imyaka 22 bantera ubwoba abo ni bande baguteye ubwoba kubera iki baguteye ubwoba uri umugabo ukabyemera ugateye ubwoba ukanirwa gutahuka message ya mbere irimo kuri leta nukumvikanisha yuko u Rwanda rutekanye nukumvisha yuko n'uwaba afite ibyaha ndengakamere ashinjwa cyangwa yishinja kuko baravuga ko bateye ubwoba yagatahuka mu Rwanda akabona imitungo ye meya wa Rubavu wabashyikirije imitungo nk'uko bigaragara mu kinyamakuru igihe ndetse na televiziyo y'u Rwanda ikaba yarabitambukijeho rwose urabona ko ni igikorwa cyiza kigaragaza agaciro leta ikorera abaturage ni nayo mpamvu byahuruje n'abaturage kugira ngo leta igaragaze yuko nta muntu n'umwe kuri iyi si wavutswe ibye mu gihe leta y'umwe bw'abanyarwanda uko babivuga igihari hari abantu babaye shakti cyangwa bavuze bati byadutunguye byanadutangaje kumva yuko umuntu tubanye imyaka 10-15 muri neighborhood muri karitsiye North Carolina Dallas Texas Frisco Texas avuga ati natunguwe n'inkuru nasomye na telefonwe n'abantu benshi uyu munsi tutanaziranye bambwira bati ariko ibyo uvuga nibyo uriya mugabo uvuga niwe ni wenyine none se icyabatangaje ni ikiyerekana ngira ngo icyabatangaje ni ikihe batari ko numuntu ukunda leta ubukuru bambwira numuntu ukunda leta numuntu witabirega ibikorwa bya leta numuntu watubwiraga ku Rwanda ari rwiza numuntu wadushishikaza ku Rwanda rugendwa ati twatangajwe no kumva ko nyuma y'imyaka 22 avuga ko atakandagiye mu Rwanda ahubwo yatebwaga ubwoba n'abanyarwanda bari hanze ndetse naho mu muryango we bamubuza gutahuka ayo namakuru nirembona abantu banyandikira hirya no hino muri community cyane cyane abatuye mu ntara za Texas bavuga bati bishoboka bite iyo ni imyumvire y'abantu ariko ngiye ntabwo navuga ngo hari uwamukoraho hari uwamujajinga cyangwa ngo amucire urubanza oya ibyo ntabwo ari byo byanzuye kuri munsi umuntu afite ubuzima bwe afite ibyo yahisemo afite ibyo akora twe tubivuga n'uyu munsi ni ukubera nge ndabikora bitewe na Leta y'u Rwanda ntabwo mbikora bitewe na Janvier umuntu ndabikora bitewe na Leta y'u Rwanda mu kinyoma cyayo cyo kugira ngo yereke Abanyarwanda ko nta muntu n'umwe idashobora gusubiza imitungo ye naho ubundi ntabwo nabikora ku muntu wari wese buri wese dufite imico yacu dufite ingeso zacu dufite kamere zacu ntabwo nshaka ko biba personal ndagira ngo bibe muri cadre yo kugaragaza uburyo leta y'igihugu ari leta ikora amanyanga hari uwanyandikiye yambwira ati bwana ndayizeye ati fata urugero nta shamaje yaratashye mu Rwanda ntabwo byabaye breaking news kandi nta shamaje nawe hari imitungo ye yari yafatiriwe yasubijwe cyangwa atarafite control ati ntabwo byabaye breaking news ati Evode Uwizeyimana yaratashye ntabwo byagize coverage nk'iya abahungu babiri Janvier Busogi ndetse na Lewis Munderere ati ntabwo byafashe coverage amaradiyo arabivuga ibinyamakuru birandika televiziyo irabivuga arambwira ati sibo ba mbere sinabo ba nyuma batashye atari ko kuki abangaba byihariye media mu Rwanda nanone ukareba ari amafoto ukareba generali Murokore ukareba depute Gatabazi nuriya wenda ntazi izina rye w'umupolisi ubona ko ni umwofisiye w'umupolisi bari kumwe bicaye bafata n'icyo kunywa ukavuga uti kuki byahuruza aba bayobozi bakuru gusubizwa imitungo ese Janvier imitungo ye yaba igeze aho badeployinga umudepute mu ntego ese Janvier gusubizwa imitungo ye nako y'umuryango ko ni ya Nyagasaza Matias bya deployinga umujenerali agaturuka aho yarari muri office akitabirisha gikorwa bikaba breaking news kuri radio na television niye message iri mu ifoto niye message iri mu gikorwa igikorwa nyiricyo kiravuga kiti nawe wikandagira mu mahanga nawe uvuga uti sinataha mu Rwanda bitewe nuko wenda nagirirwa nabi barakubwira bati mwene Nyagasaza aratashye ntacyo yabaye baragusubiza ati Loyisi Munderere umwicwa muri famiye kwa Bagosora yaratashye nawe ntacyo yabaye ayo ni amazina wenda ashobora kubwira atazwi kandi afite inenge kuko ndabisobanura nkuko bimeze Nyagasaza yaguye muri gereza yaregwaga genocide akorewe abatutsi iyo ni inenge Janvier banitse ko yatangaga umusanzu muri RTLM iyo ni inenge RTLM ibyo yakoze cyangwa ibyo bayishinja turabizi sinjye uri bucuru ubanza iyo ni inenge ukaza kuri Loyisi bavuga bati Bagosora aregwa genocide niwe wavuze ngo azandika apokalipsi iyo ni inenge hari inenge zigaragara mbere yuko wa mugani twanavuga tuti aba bagabo bere tuganire bantu ki urumwe muri bo cyangwa bakomokamo ushaka kuvuga uti sinshobora gutaha bitewe nuko nikandagira bitewe nuko wenda famiye zifite inenge bitewe nuko umuryango nkomokamo ufite ubusembwa bitewe nuko leta ibivuga ukavuga uti sinataha bubwabo barivugira bati tumaze imyaka 20 irenga tudakandagira mu Rwanda bitewe no guterwa ubwoba ntabwo baterwa n'ubwoba na leta y'u Rwanda baterwa n'ubwoba n'abanyarwanda bari hanze ubwo icyasho bagisiga abanyarwanda bari hanze leta iri mu gihugu ikaba ari leta y'abanyarwanda ni leta igira impuhwe ni leta itarenganya abanyarwanda nk'uko bayitatse bavuga bati ntabwo twari tuzi ko twasubizwa ibintu byacu aha rero nanone icyo umuntu yagombye gukuramo no kumva ubutumwa leta ishaka gutanga ku banyarwanda bari hanze icyo leta ishaka kutubwira nukuvuga ngo wowe wikandagira udashaka gutaha cyangwa uvuga uti nje nafungwa cyangwa iki bazaye bakubwira bati jambye turamufite cyangwa yaraje nacyo yabaye ubundi ko batubwiye ubushize urabyibuka Didas ndumva byibuka igihe babasore bajya muri za kamenisi cyangwa mu mishyikirano mu Rwanda bakajya mu Rwanda bakagenda abantu barokotse jenoside batikigaragambya bakandikira Businge Johnson Businge bata abantu barashakishwa naha ntacyo byatanze abantu baragiye bakora ibyo bakora baratemberezwa barangije basubizwa kuri aeroporo bagaruka mu Bubiligi muri Europe ndumva ariho bakomoka mu bihugu bitandukanye ntago abavugaga ngo barabahemuke cyangwa barabazi barashakishwa ntacyo ritegeze bikoraho ukontrere twabonye bifotoza nabayibingira naba yewe n'abayobozi bakuru ndibuka ko na Kigurube yagiye rwose akagera no kuri Janet Kagame amafoto arahari bari mu nteko babyina bikwereka yuko hari misheni baba bagomba gusoza bashobora kuba ari eshansiyo bashobora kuba ari abantu bagomba kuza kugaragaza isura y'u Rwanda uko itari imizi ku bamwe bavuga bati leta iratoteza abanyarwanda ku rundi ruhande bashobora kuvuga bati dukoreshe strategy kugira ngo tuzane aba bantu noneho bamwe barimo mu kutwanga hanze batangira bavuga bati ariko kamona urabona ko leta iragiye leta u Rwanda ruragendwa abantu baratahuka nta kibazo dore n'abangaba bamaze imyaka 22 baraza kandi bakomoka mu miryango ifite ubusembwa bakomoka mu miryango ishyirwaho genocide bakomoka mu miryango uko niko mbivuga ntabwo bivuze ko ariko mbishimangira niko nakabisobanuye ku giti cyanjye nkanjye Serge ikibazo rero naho ngaho kiri amafoto mwayiboneye birakwereka yuko ntabwo ari igikorwa cyabo ni igikorwa cya leta bitewe na staff za leta depute Gatabazi General Murokore n'abandi ni igikorwa cyo ku rwego rw'igihugu ikindi kibazo nandikiwe n'abantu bavuga bati nshimye ko station yo ku Gisenyi yayibonye ati nabura ni station y'i Kigali ahagana i Remera cyangwa mu Kabeza ati ifitwe na Gatera Egide harabambwiye bati rwose ati iyo yo nibayimuha ati cyangwa nayiburana abo naba banyandikira ati yo nayiburana bamuzi cyangwa baziranye b'inshuti ati yo nayiburana akayihabwa nzamenya ko rwose mu Rwanda koko ya leta itanga ibintu impamvu bavuga bati ni ukubera ko Gatera Egide nta wamwigerereza iyo ugereje Gatera Egide uhogerereje madamu ubwo ni ubutumwa nagiye nandikirwa n'abantu banyandikira abandi bati bivuze iki muri politiki aba bagabo nta shyaka rya politiki barimo ntaryo babarizwamo nibyo ariko nanone biterwa n'uburyo wenda babayeho muri community biterwa n'uburyo bameze ese hari abantu babibonamo niba bahari bazamobiliza abantu bangana iki cyangwa niba bahari bazagaruka bari kuye misiyo yo kumobiliza abantu bameze bati icyo nacyo ni ikibazo cyo gutekerezwaho urwo ni uruhande rumwe urundi ruhande ni ukureba nanone niba umuntu ashobora gutaha nta yandi mahitamo afite reka tugaruke muri Amerika rwose Janvier unyihangane ntabwo ari kuvuga ndavuga ibiriho wagize insanganya kandi bibabaje ni ibintu bibabaje ntifuza n'ukundi muntu yabigira imodoka yawe ikora accident abanyarwanda barapfa hapfuyemo abanyarwanda babiri bato cyane bari baje kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo mpanuka mwarazumvise zabereye mu mujyi wa Dallas mu ntara ya Texas ubwo abanyarwanda barapfa ubwo bapfaga nkuko bitubimenyereye urumva birababaje nta n'ubwo umuntu agumye kuvuga ati abantu bapfuye ni insanganya nkuko byakabaye ariko hari ingaruka z'izo mpanuka tugomba nazo kuganira wenda hari ingaruka z'izo mpanuka zishobora kuba nyirabayazana nazo mu gutera mu gutuma umuntu yafata ikindi cyemezo mu bantu bari bari mu muri izo mpanuka cyangwa abantu icyenda bari mu mpanuka y'iyo minivani ya mugenzi wacu Janvier harimo uwo mukobwa witwa Kabera Liane wahise bitaba Imana hakazamo witwa Gihozo Anne hakazamo Rwambibi Cedric hakazamo Mugabo Oriane hakazamo Blanche Gahozo hakazamo Kajyambere Christera hakazamo Masunzu Robert hakazamo Nibizi Sandra hakazamo ndakeka arabo umunani uyu Linka Kabera kwa mukobwa wa Frank Kabera unyo isapfa muri yamanuka nibize Sandra yaguye mu bitaro nyuma y'iminsi ibiri muri vani harimo abantu 9 kandi vani yatwaraga abantu 5 impamvu ngira ngo nsobanura nga kuko nkuko nabivuze no kwerekana ikibazo ndagishaka kuba gituma umuntu yafata ikindi kibazo ngo atahuke urupfu rero bimo kora bivuze kandi ni kintu kibi kandi na accida ntabwo navuga ngo umuntu yarayishimiye cyangwa naranishimira ahubwo incida yabaye irababaje kuko abantu batakaje ubuzima byakabaye byiza iba bitarabayeho ariko rano bwo tuzi ko assurance uburyo zikora muri Amerika cyangwa hirya no hino assurance zitwebwe ntabwo twakwishingira kwishyura ama expense y'abantu bapfuye cyangwa bagiye mu bitaro kuko harimo nka fagitire ya Nibize Sandra wuguye mu bitaro ikaba hafi miliyoni 5 z'amadolari hakaba hari ikibazo cy'izo expenses zose ndetse n'urubanza uruhari aho barega janvier miliyoni zirenga 20 z'amadolari urubanza rukaba ruri hano mu ntara ya Texas hariya muri Texas ese urubanza rwatuma umuntu ahindura icyemezo cyakavuga ati reka mbe niviri anga nigira mu bindi kuko hano nta mahitamo mfite icyo nacyo kirashoboka ari nacyo wenda ngiye nanati ndavuga nti icyemezo gishobora kuba gituruka ku zindi ngaruka atari icyemezo yafata ku giti cye kuvuga ngo ya urubanza kuko impamvu nagira mvuga urubanza hari urubanza rwashojwe cyangwa rwafunguwe n'ababyeyi baba bana babiri bitabye imana barega assurance kugira ngo nyine bagire icyo bahabwa bitewe nuko abana babo baguye muri assurance y'impanuka nkuko bigenda assurance ubundi yagombye kwishyura ikishyura ama expense yose yaba y'ibitaro ikishyura ikagira n'ikigenera imiryango ariko assurance iratsemba igaragaza yuko imodoka yakoze accident itari mu kazi kuko impanuka yabaye nta ihuriye n'akazi kakorwaga kuko impanuka yakozwe yari imodoka yakoze impanuka itari mu kazi kagomba gukora kuko imodoka yagomba gutwara abarwayi itarimo gutwara abarwayi ahubwo imodoka yakoreshejwe n'urubyiruko rw'abanyarwanda rwari ruri mu kirori bityo rero assurance yanga kwishyura ayo my expense cyangwa yanga kwishyura amafaranga none bisaba yuko imiryango y'abatakaje ababo abavunitse n'iki byose bishyira hamwe bagatanga ikirego mu rukiko barega janvier mu rukiko kuko assurance yagaragaje ko muri condition zayo imanuka ibaye bagasanga uko imanuka yagenze ndetse n'ibyayiteye ntaho bihuriye na coverage cyangwa na assurance rufite baradenayinga nyine kwishyura ayo expense mushobora no kunyarukira ku kinyamakuru cyasohotse nyangane gato hari kinyamakuru muri Dallas Morning News kinyamakuru cy'umujyi wa Dallas cyasohotse tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri ikinyamakuru cyasohotse tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2014 5:03 za mu gitondo aho bavuga bati Dallas man faces drink drive charge after fatal crash in Bedford nakeka no mujyi wo muri Dallas ntabwo muzi ariko ni foto y'umu Vincent bugira imfura wari utwaye imodoka ya Janvier Busogi uwo Vincent nawe akaba umusore w'imyaka 23 akaba ari muri gereza afunze nyine bitewe na accident yakoze wari utwaye abo bantu 9 babiri bagahita bitaba imana murumva rero hari ikibazo kiremereye kidafite naho gihuriye wenda n'itahuka rya Janvier ku giti cye nk'uko navuze nti sinjya kubyibandaho nk'umuntu ahubwo no kureba icyaba gitera no gutahuka kwe fata urugero nk'uyu mwana w'umusore Vincent bigira imfura afite imyaka 24 ndumva 24 cyari muto cyane umwana w'umujene yakoze impanuka atwaye imodoka ya Janvier assurance mu modoka hapfamo abantu babiri assurance zanze kwishyura asiranse zirarezwe asiranse zisangazo zidakoma kwishyura none bareze janvier sefuku gerari umunyarwanda uzwi w'intore cyane mu mujyi wa South Bend muri Indiana sefuku gerari dusanzwe duhura mu myigaragambyo ashyigikiye Perezida Paul Kagame cyane atoteza abanyarwanda nayo makuru ye ntabwo ari meza akaba ari uhagarariye inyungu z'ababyeyi bareze janvier mu nkiko bitewe n'uko ababyeyi babo baba mu Rwanda. Aya makuru yose ntabwo nari no kuyamenya iyo kiro kibazo kitavuka nibyo mbabwira ko itangazamakuru ari ikintu kibi cyane. Sefuku ni uhagarariye aba babyeyi babiri barega janvier mu rukiko hano mu ntara ya Texas aho bashaka yuko janvier yishyura ayo ma expense yose yaba y'impfu yaba aba casualty bose baguye muri ibyo byose barimo baramushakamo amafaranga. Ariko nanone bitewe n'uko justice ikora nkaba nazi wenda uko urubanza ruhagaze magingo ya janvier akaba afite ubusembwa bwo kudashaka kongera kubona silence bitewe n'uko afite urubanza rukomeye afite dosiye iremereye nako niko nabivuga bikaba bimuviramo n'ingaruka ko na kampanyi ye yakoreshaga muri iyo modoka yahagaritswe akamburwa silence akamburwa ibintu byose byerekeranye no gutwara imodoka na silence business ze zigahomba. Hakiyongeraho izo manza z'uko afesi nka kwishyura miliyoni 20 ntago yafungwa bitewe n'uko atari yakoze icyaha ariko kampanyi ye n'imodoka ye niyo yakoze icyo cyaha ikora impanuka kandi wari uyitwaye yanyweye yasinze nkuko bivugwa. So murumva icyaha murumva umuzigo nkuko nabivuga uremereye uri kuri munyarwanda. Ku kindi wenda narangirizaho usibye ibyo byaha nyine izo manza ziri mu nkiko hano wagafatamo wenda nk'icyo cyo batireka nitayire mu Rwanda ndebe ko ariho nakomereza business zanjye. Hari abavuga bati ahubwo bamushyize mu kibazo ko batangiye kuvuga bati stasiyo ye yasubijwe ifite agaciro ka miliyoni 500 bamwe bati bishobora kuba ari inzira yo kugishyura bishobora kuba ari bwo buryo asanga agomba kwishyura kuko ababyeyi baba bana bari mu Rwanda kandi batanze ikirego muri Amerika atahubwo bizanaborohera kuba bakwishyurwa bahita batanga ikindi kirego mu gihugu cy'u Rwanda noneho bakaba banahera muri iyo mitungo asubizwa biyishyura. Hari unyunganira ati yitwa ni umuhungu wa pastori Samaria rero ni umupastori kuba muzi ubwo muzi wari we. Anyway ikibazo nawe ngaho gishingiye kuba rero wenda twabivanga na politike ni ukubera leta ya Kigali yabishyize muri politike aho ngaho nongeye kwisegura ntabwo ari ikibazo cyagombye no kuganirwa ariko ni ikibazo kirana politike ko abari hanze babuzabona gutaha ari ya politike ngo abantu bafite ibyaha bigatuma noneho ikibazo gihinduka politike kandi cyari ikibazo personal cyari ikibazo cy'umugabo wigira ibyaha kandi mvuga ntibirababaje ariko ko leta kize politike kigomba kuba politike. Iyo leta gihindura politike ntabwo cyagombye kuba kiri politike nk'uko abantu bambwira bati hari abantu batahutse ntibavuzwe hari abantu bagiye ntibigeze bavugwa aho nta kibazo kuko nabisobanuye ejo mvuga nti sinshaka kubyinjiramo ariko ntacyo tuba tutabyinjiramo. Anyway iyo ureba propaganda leta yabihaye ukareba amagambo bivugira bati twatinye gutaha bitewe n'uko batubwiye ko umutezi bwanyu ari bubi wa mugari ukavuga uti kuki umuntu adataha icyo gihe wakwibaza uti kuki byabaye kuki abantu badataha ntabwo wavuga ngo watinye gutaha bitewe n'uko radita yakubujije cyangwa didasi yakubujije hari impamvu zindi ziba zifatika ziri aho ngaho abantu bashingiraho bavuga bati abantu bafata ibyemezo bati ntabwo ari dosiye yoroshye ni dosiye ikomeye ariko ndizera yuko wenda ntayihuriye na politike ku rundi ruhande yagombye kuba ari dosiye personeli y'ibyaha bimwe biri mu butegetsi mu butabera hano ugasanga nta yindi dosiye wafata wakwitahira kuko mu 2011 nibyo yagiye muri Rwanda Day ariko se kuki muri Rwanda Day hajya abantu bashobora kukubwira ngo kufite ikibazo mu Rwanda ngwino muri Rwanda Day kuki ugomba kujya kwaka amazu muri Rwanda Day kuki ugomba kujya kuvuga akarengane muri Rwanda Day kuki utavuga uti ngende atashye kandi ntashye atari uko inyumba aje kumbwira ngo ntayi atari uko Kagame yinyemereye kuki ugomba gusaba uruhushya rwo gutaha ibyo ngibyo nje ntago mbyemera ntago mbyemera na gato icyo mvuga rero nokuvuga ngo hari ikintu cyaba cyatumye ruwa rugendo rubaho bamwe baravuga bati nizo manza nongera nshimira abantu muri community ya Dallas nongera nshimire abari mu Rwanda babinyandikiye